A big body, big banga. Magic pull on the big thing. Kankutambuze, kulambuze baby tulie kubibala. Kankutambuze, kuchakaze. Kubangoli wange womukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe akamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe ne mubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe womukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe akamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe ne mubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe zenawe zenawe. Baby nze nawe zenawe zenawe. Baby nze nawe you know that you're my property. Oyagala nyo pate kati njagala walio bate ngalavu yako yekute. Zenawe njagala bichekole zenawe. Tuwali bakuchaiwa tutambule tukirire ngendo kwetevuga. Tukirire tutambule ngera kwetevuga. Mukwano kwange komera ntuwalinga mboga. Girl uwa mukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe akamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe ne mubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe womukwano njagala tubere babiri. Baby nze nawe bulichimu njagala tukole babiri. Baby nze nawe akamotoka njagala tuvuge babiri. Baby nze nawe ne mubiroto njagala tubenga babiri. Baby nze nawe kale baby nzo mpomera nerabiyongirwanira. Omukwano go kutulira tutufu gwafe gwa kumera. Kabibere bigambo baby oli wange watompisa magengege kusaboje kwe wange. Onkubanga twenge undekanga penze ni woli wango genze nisugara kulinze. Zenawe njagala tuchekole zenawe. Tuwali bakuchaiwa kankutambuze nkulambuze nkutambuze. Kulambuze baby tulie kubibala. Kankutambuze nkulambuze nkuchakaze. Kubangoli wange